chunkysupplier.com. Nakuga kanipa biti. I'm ready for this. Ready now, eh?
Kuga on the dance.
I said, bang. I'm a capello, eh? Kamaisa. I'm a chidemba. Now, no shines away by Susie Seme. Who can the gabu cool to me away? I know Siseme. Daya, no shines away by Susie Seme. Who can the gabu cool fish away? My mouse is Seme. And now, no shines away by Susie Seme. Daya, no shines away by Susie Seme. Who can the gabu cool fish away by Susie Seme? Now, no so. Nafasi usijoka rudi utanzuga sikutaki. Nilikupenda umepoteza nafasi. Usijoka rudi utanzuga sikutaki. Nilikupa wewe wangu tamwana nasi. Sawa bwana kwenda mimi sikutaki. Naona zozo kwangu mapenzi basi. Te amo te amo pushne. Naona zozo kwangu mapenzi basi. Te amo te amo. Mapenzi basi, hey, Naona ushaanza away basi usiseme. Ukenda gabu kutumia wena ne usiseme. Tayari ushaanza away basi usiseme. Ukenda gabu kufesha we mama usiseme. Naona ushaanza ukenda gabu kutumia wena ne usiseme. Tayari ushaanza away basi usiseme. Ukenda gabu kufesha we got na mama 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 ukichana kijola we had a shauri yako ukisa uladela we had a shauri yako na physical mfupa na physical mfupa mama twende bigiri chari chari kachana suwari mama bigiri chari chari kachana kijola we twende bigiri chari chari kachana suwari mama bigiri chari chari kachana kijola we twende wanyeshe we dada wanyeshe mchezo wako wanyeshe. We mama wanyeshe, unachezaje wanyeshe. We mama wanyeshe, mchezo wako wanyeshe. We mama wanyeshe, unachezaje. Hey, I already know, eh. Anakubesa na watoto Kigamboni na Ajani. Watoto wa Bureti, watoto wa Majengo na Kosi. Hey, watoto Mbagala. Anakubesa na watoto Temeke. Watoto Tandikia, watoto wa Vingwetea. Watoto wa Msimamboi, watoto Chanika Jax. Watoto Majoe, watoto Tibiti Talatia, watoto Kinyerezi, watoto Magomeni, na watoto Tandare, watoto Mwananyamala. ShankySupplier.com.